Ngiyakuthanda usekholiwe kanti inkosikazi uzokubamba yaphela imali inkosikazi wanikela khona edolobheni washo ukuthi kwakuyila ngeyiphi uyathandaza kulo muzi aye kuwona kamakhelwane ngigcoyithi abafana beyinginge jointini babu uyidumela ekuqile thandaza amantombazana khumla imnazaletha ilahla phansi aphuma yoyidansela ngale wathe yothi ami akusekhomu walandela wama emnyango basho ukuthi ziyakhuluma iyinsimbi siphethe omafutha enkulu watholakala esevuma ngekhanda wangena washaya indlamu hhayi bakhamba uphephana lwentokazi lwathi akwenziwa kanje futhi lwamkhombisa hhayi zabuye bamphuzisa ngesivalo ugologo wahlina hhayi okwesibili wayiyeza wathi etholakala wayesebheme sebhuka watheleka unkosikazi
Jazz ukuthi ngiyokubamba yophela amaqhinga Ikhona esontweni la Njengoba uzobhema sikriti nezangu Awudansi ungathi ihashile umjaho liyowina Iwona ukusonda wamtshela ngako lokhu Siyaye ekhaya Kanti mali iphelela la Sisakajazi dayi unje
Hayi mphethwe ikhaya
Udayiwe msungenzi silima Asho ngathi ayophela amaqhinga
Siphuma phansi kwemlenze siyele nale wasikhapha unkosiyazi saye sawa phansi kwavela mhlophe amabili ko
nalo mungwi odansa nawo uyaphepha uphepha nje iseka just man ngimile emnyango ngikubuka
ay bengiqweqiswa ikhanda
ikhona ikhanda elakala gqeqisa umuntu wayesaka jasi hlulana nobugebengu wena andi intombi yakhe le ukwenza isilimo imali sesifubeni kuyona Ake ningibambele ningane ngikujumele lokho Wait, I got some nice swag.